Hey yo, what's up, beautiful people? It's your boy Meek Man. You are currently listening to DJ Dualata in the mix. Thank you.
Hola bafuchu, bravo. Mamela good sounds. Yama ngisanda saka DJ Dualata bafuchu. Ama umanje, ama kozontonga, ama uzi, ama Pikachu. Shaya isigubu kufika mawini mfana. Bafutu, Bravo. Mamele Good Sounds. Yamanga Sandra Saka DJ Twalata Bafutu. Ama Umanjo, Ama Rosodot, Ama Uzi, Ama Pikachu, Shai Scoop Pishiga Mawindo Twalam.
Never say solo. izolo ngivuka ngibhedwa ikhanda ekuseni angisakhumbuli kwenzakaleni izolo ebusuku ngiphethe nomntwana uvuka phambi kwami ngimange ndaba zayizolo ngivuka ngibhedwa ikhanda ekuseni angisakhumbuli kwenzakaleni izolo ebusuku ngiphethe nomntwana uvuka phambi kwami ngimange ndaba zayizolo ngivuka ngibhedwa ikhanda ekuseni angisakhumbuli kwenzakaleni izolo ebusuku ngiphethe nomntwana uvuka phambi kwami ngimange
Yeah. tandi sintos bali. So fun ngutata bafasa babili. Ngathi ukhohliwe ukuthi ushiye mama ekhaya. Lengane ziyakhala. Ngiyasabi koli kwando ngaziyaduma. Ikuqulo muntu lemenze silwane. Yena akhohlwe, akhohlwe la buya khona. Singathuthandi sinto sali. So ufuna ukuthatha abafazi ababili. Ngathi ukhohliwe ukuthi ushiye umama ekhaya. Lengane ziyakhala.
What's up, beautiful people? It's your boy Meat Man. You are currently listening to DJ Dwalata in the mix. Thank you. What's up, beautiful people? It's your boy Meekman. You are currently listening to DJ Dwalata in the mix. Thank you.
Shy, I thought I am shy.